Si wanna pull up with them. Jimmy.
Jimmy. Yeah, tell mommy, tell daddy, and everybody, qual è una via in my room. Baby, don't fear, fear, fear nobody. Who's a village, it was a girl. Baby, no fear nobody. Penda nkamwambia sina kibunda. Akasema soke situwe wajumba. Katoto sima kini endo nunda. Ye akini batunda nitalitunga. Nikasema masaki to my city. Toto kadata na chafia street king. Nitamonga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiara ntauza nyumba.
Moda
Koda masa kitu maisiki. Toto kadata na chafla street king. Itabonga gola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto sima kini endo nunda. Ye akini batunda nitali dunga.
Shh, come again.
Baby no fear nobody.
Gachi Beats.